waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
opportunities to provide mental health support for all Australians, but particularly for people who come from different cultural backgrounds.
Wuxuu ku bilowday maadaama aanu markasta raadino fursad aanu taageero xagga xanuunada dhimirka ku siino dhammaan shacabka Australia oo dhan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda dhaqamada kale oo sababo kala duwan awgood khatar ugu jira xanuunada dhimirka sida walbahaarka ama murugo joogta ah. Ma xanuuno gaara ayaa diiradda lagu saarayaa mise waa xanuunka dhimirka guud ahaan waxa aad wax ka qabanaysaan?
Look, it's basically a very early intervention. It's about saying to the people that we work with, we all struggle from time to time, but when you start to experience signs and symptoms that might indicate that something's not quite
waa barnaamijka hortag oo kala ah oo qofka wax looga qabanayo inta uusan ka sii darin. Dadka waxaanu ku leenahay haddaad isku aragto calaamad hore oo xanuun maskaxda ah oo aadan sidaadii hore ahayn, waxaan haynaa shaqaale laftigoodu soo galooti iyo qaxooti ahaa oo soo maray dhibaatadaas mid la mida, oo aanu ku magacowno ama ku sheegna tababarayaal oo qofka la fariisanaya siinayana taageero dadka dareemaya calaamado lagu garto inay qabaan murugo ama walbahaarkaasi si loo ogaado waxa u keenay dhibkaas iyo sida looga caawin lahaa. Ma waxaad ku doorateen shaqaalahaas ka soo jeeda soo galootiga maadaama ay fahmayaan dhaqanka dadka xanuunka qaba mase ku hadlaan luqadooda?
Absolutely. We got the coaches, there's three mental health coaches that are part of this service, two from Afghanistan and one from Uganda. So these are people who, you know, understand and can often speak language of the people that they're working with.
Ha, waa sax. Saddexda qof oo tababaraha aanu u bixinay ee qaybta ka ah adeegan waa labo Afghanistan ka yimid iyo mid Uganda ka yimid. Marka waa dad fahmaya ama garanaya luqadda dadka wax loogu qabanayo. Waana ognahay inay jiraan 1800 oo qof oo qaxooti ah oo intooda badan ka yimid Afrika iyo Bariga Dhexe oo degay gobolkan koonfurta magaalada Brisbane. Xanuunada dhimirka ee ku dhaca qaxootigaas ma ka duwan yahay kuwa ku dhaca bulshada weynta guud ee Australia?
These populations are more at risk of developing a mental health condition because quite often they've come from places of real trauma, you know, they've
waan ognahay inay u badan tahay in xanuunka dhimirku ku dhaco dadka qaxootiga iyo soo galootiga sababtoo ah in badan waxay ka yimaadeen dagaalo iyo dhibaatooyin, waxay ka soo baxsadeen macaluul iyo dagaalo, waxay waqti badan ku soo jireen xeryo qaxootiga oo cariiri iyo dad badan ku nool yahay. Waddan cusub ayayna soo galeen oo aysan afkiisa aqoon dhaqan ku cusub, inta badanna qofku keligiis ayuu yimaadaa iyagoo wax qoysa ama dad aysan la socon. Ma jiraan caqabado caama oo ka hortaagan qaxootigaasu inay helaan adeegyada caawimaadda xanuunka dhimirka iyo sidii ay u heli lahaayeen caawimaadahaasi?
And that stops people from actually putting their hands up and saying I need a bit of help. We know that in some cultures the topic is still very taboo. Sometimes there's not even a word for mental health.
Waanu ognahay in caqabadaha ugu weyn ay tahay in xanuunka laga dhigo ceeb ama dhaleeco, taasina waxay dadka ka hor istaagtaa inay gacanta taagtaan oo ay dhahaan caawimaad ayaan u baahanahay. Waanu ognahay in dhaqamada qaar mawduuca oo dhan uu yahay wax aanba laga hadlin, mararka qaar luuqadooda xataa kuma jirto xanuunka dhimirku. Waxay ka walaacsan yihiin sida bulshadu u arkayso hadday ka hadlaan xanuunkan, sida ay u saameynayso fursadooda shaqo, reerka, qoyska iyo weliba bulshada guudba. Marka qofku ka gudba caqabadahaas oo ay caawimaad doontaan, caafimaad ayay helayaan, sababtoo ah waxaa fiican in dadku hore caawimaad u raadsadaan intay xanuunka la aamusnaan lahaayeen waqti dheer oo uu ka sii dari lahaa. Si dadku ay adeegan u helaan, uma ay baahnaa in dhakhtar uu u soo diro, sababtoo ah, ayay tiri Georgie, haddii howl adag ay u marayaan inay adeeggaas helaan, markaas uma badna inay doontaan. Marka toos ayaad ula xiriiri kartaa Akash iyo hay-adda la yiraahdo oo iyadu adeeggan bixinaysa, adoo kala xiriiraya lambarka 0732-77-4321 oo aad markaasi ballan ka qabsan kartaa, ama waxaad geli kartaa websaytka Beyond Blue. Umana baahnid in dhakhtaru uu kuu soo diro. Qofkii aan af Ingiliishka aqoona waxaa loo qabanayaa turjubaan. Georgi ayaa sidoo kale sheegtay inay rajaynayaan in barnaamijkan uu noqdo mid lagu guuleysto oo wax u qabta qaxootiga iyo soo galootiga, ayna markaasi keeni karto in la sii ballaariyo oo la gaarsiiyo gobollo kale. Waxaa kaloo jira bay tiri adeegyo ay Beyond Blue ka bixiyaan ama ka fuliyaan xaafadaha Dandenong ee gobolka Victoria.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaytka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.